Wakati wa maandamano ya Sabasaba, kuna vijana watatu ambao waliweza kuangamizwa na wanapolisi, ikiwemo moja msichana wa chifu ambaye ni jirani yangu na pia chifu wangu.
Kuna wale vijana wengi walikuwa wameshikwa, na ile information tuko nayo ni huyu msichana alikongwa na lungu kwa cell. Kama lungu lizoza kuwa the blunt object ndio alikokuwa nayo, na hiyo ndio ilifanya mpaka ikafika wakati akakolapse, na anasema askii mzuri, lakini maofisa wana ignore.
And she was taken to the Livala hospital Nanyuki to be treated, but when she was being taken, she was seriously ill. She cannot talk, she cannot even move his body. She was like dead.
On Monday Beatrice kisa yake kulikuwa karibu usiku ndio alisikia ameaga na alishutua akiwa kwa maandamano.
Sisi tumepita kuitwa Gen Z, sisi ni wazazi, so Tuesday kama haki ya jury na hao vijana wengine haitapatikana, tutavuruga.